Unaipenda, unaitaka pia. Tamu wake ndo nafanya tunaigombania. Nikipita na utapita pia. Hainaga makombo utamalizia.
Wengine wale tunza, yani tunacheza. Embe bichi bila chumbi wana mega. Sakafuni, tuyo meza mbona shenge. Injini mbovu ila poni lindatega.
Unazabu kumiri jero mpaka bwerere. Sio kitonga shuka mpaka sendere. Pasta chati kagongesha kengere. Samaki papa mwenye ratha ya daga. Haika tokse, haika ta. Hira ogo pa masero kise meme wakata.
Haikiche mkabuda we unaheza ipepe.
Haipepe, haipepe.
Tumechapa wima wima na itembe.
Haitembe,
na esema mesha basi kituoshe. Simba kala nyasi paka kube. Nikipewa basi ya nina kufe. Lefu ikigomba mushoare.
Anaitharau hii mboga hake nanalaniwe. Haidaga kiporo so lazima mpashiwe. Haijawai kosa ratha ina kachumbi tu. Hata wicha kande vipi kwa usafi tu.
Haina makombo.
Haina, 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 haina.
Haina makombo.
Haina, haina,
haina,
haina.
Shake.